please give me more beats.
Takukala naga gale, pimona baby wangu toto pisi gale. Toto limenego bale, toto nyama supu pili pili male. Takukala naga gale, pimona baby wangu toto pisi gale. Toto limenego bale, toto nyama supu pili pili male. Hata kama ukimfuma usije sema, isu butu mana siezi kumtema. Ukimfuma usije sema, mana mapembi hata ongezeka tena. Baby wangu ni ana baby, baby wangu ni ana baby. Baby wangu ni ana baby, baby wangu ni ana baby. Baby wangu ni ana baby, baby wangu ni ana baby. Baby wangu ni ana baby, baby wangu ni ana baby. 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 Baby wangu.